ngari he mahanga mahi ko oti nei te kaumātua nei. Pe tatu ki atu, ko aua mahi kei te hare tonu. He mutu ngō ngā tau ki roto i a tātou ko tōna tino huarahi mahi, kei mua te aroaro o te krauna, te whawhai mō tātou o ngai Māori, mō ngā whenua kōrero, ngā naue me ngā rangiraru katoa i pākau ki runga i a tātou. I reira tōna ngākau, i reira tōna tinana, tōna hinengara katoa ki roto i tēnā whawhai ki te krauna.